Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe jaam walle moɗo eɗen goni beete aljumare nayyi lewru udde hitande 2023 ha yamde jeenayyi yettude dille e gumbu ley laamu naaro Ousmane Niall Boulo. Kabaruji ɗo gagni Kanté to ɓoggi jande to coggu sukkara ana wondi e ɓeydade ley leydi meɗen nde gouvernement o mejjintini ley communiqué gorɗo cogguji ɗi kana ƴaɓɓade kañeno ɗo hani tabirede. Gacca guɓal kaɓantongal ɓurdaɓe imgad e yiɗoɓe ɗo na yambini yiɗu muuri muɗum no jeenoɓo ley nde yambere hooreɓe maɓɓe faabotoɓe laamu Mali o darti alkamisare keñen kaldal gaɗangal fa jaam heɓe ngal tabe. Mali yalti ley afro basket gonduɗo waɗede wakkati joni o ley leydi to Rwanda to rewɓe Mali ɓe caami ley demi finale keñen caggal ko dawaɗi ladde Sénégal tappiɓe capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeegom e joyyi. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi biyata ko bisimilla moɗon heɗa studio Tamani. Cakuru sukkara kiloji capanɗe joyyi ono heɓire hannden ley luumoji bomako hakkunde ujunaji jeegom e temedde jeegom yaade ujunaji jeɗɗi sefa kilo goto temedere e capanɗe joyyi tawene ley communiqué goto mo gouvernement o waɗi holtiwide cakuru e kiloji capanɗe joyyi hana ƴaɓɓade ujunaji jeegom sefa kilo goto temedere e capanɗe tati saabi ɗum waɗi nennode sukkara na sotte ko sottata ko wiyete wiha ɗum ko waɗi de jaago kamɓe julaɓe ɓe teddinta jaguji ɗi cogguji ɗi gouvernement o wiɗi anni ko Aissatou Kanté heɓini en caggal ko yetti ley luumoji ɗi dow faccitago Oumar Waygal e Mumin Sendé bo
ɓamde banggue nano maayo ngo fa jottiɗa banggue ñaamo maayo ngo coggu sukkara no ɓamma buuɗi temedere capanɗe joyyi yottare buuɗi temedere capanɗe jeegom kaalis sefa kamɓe sotto boutique aji wonɓe toon ɓe ɓe mbi heɓude sukkara ngo jatana ko yaafi ñalawma hannde no
wakkati joni miɗen cotta kilo sukkar e temedere e debe sappo buuɗi sefa cottoɓe mawɓe ana dokkami caaku ujunaji jeɗɗi buuɗi sefa nomin keɓirta sukkar non min cottirta ɗum min jettiraka ɓeydude coggu mona yalla miɗen keɓɓa hen nafa seeɗa feydu facture ngaji ɓe jaɓata windude hen coggu mum jaati na ɓe bindata sukkaro dow majjuna tawene laamu wajibini sottugol kilo majjuna e buuɗi temedere e capantati sefa
lobbo dramira yo goto itto sukkaro ngo caggal leydi ndi o wi ko laati sababu muɗum to ɓamoyto sukkaro ngo to jaati tiiɗi
ɓeydugol coggu kilo sukkar yo batte e ɗum tiiɗi caggal leydi ndi gouvernement hokki aadi jaagotoɓe ɓamoya ɗum caggal leydi Mali ka fa joni tiiɗalaji ana ton en miɗen cotta kilo sukkar no laamu holiti wiide ɗum sukkaro iwɗo caggal leydi ndi heƴata kala yimɓele fuu saabe nde cottoɓe pammarɓe heɓata ɗum tawe ɗum ɓettiki e juuɗe yimɓele hewɓe
miccitiɗen wiide gouvernement o joƴƴinino numéro ƴaɓɓinɓe coggu sukkar ko ɓe mbi ko fan wawi noddude oɗo numéro mere mere capantati e tati mere capanɗe jetti e jetti na jomum noddi capantati e tati mere capanɗe jeenayi e jeenayi.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andano mbawi heɓude dow bembe ande ɗe dow hella men Facebook kañe compte Twitter. Guɓal kaɓantongal ɓurdaɓe imgad e yiɗoɓe ɗon ɗo woni gacca yambini tati lewru uttundu yiɗu muuri muɗum jeenoɓo gacca guɓal ngal Yusuf ak Mohamed Dawranta leygol yambingol holliti wiide ana caggal laamu Mali dow dartugol jam. Secrétaire général keso Yusuf ak Mohamed darti e laamu o darano taɓugol kaldal gaɗangal fa jam heɓe ngal holliti golleji ɗi guɓal ngal waɗi dow paalel haala laali tangara dow faccitago Aliou Cissé.
Des actions que les gachas
imadaraji muudi fedde gacha wadi ila oje ina o yafini wartugol kanakobe leedi amendi de region ngaji saha leedi ndi yopitugol menaka anefis intelit ana hakune imadaraji muudi de wadi lati sababu gollede laamu leedi ndi heo wartude dido nukule gacha darde mudum do mata masanne le joda hala ngado anefis hakune gube jogi be kaborde bande septembre warde octobre hitane 2015 andinde tan wiide fedde gacha ne faham le darde mudum wotere woni tewtude wadde ko wawi yalla leydi amen ndi ana heɓa heɗintinede leydi laato leydi saria mo potal dow woni le muɗum miɗe ele wi yimɓelle fuu gonduɓe wadde imadaraji yalla leydi amen ndi ana heɓa hewtude jam.
sukaɓe sara muɓen keddi ley baseji noddirteɓe pipi de la nation ana gondi e hollitede finatawaji leydi meɗen ndi e gollirɗe leydi men ndi hecci keñen alal baare ɓe jeeyi cour constitutionnel e wi hooreɓe nde gollirde yagol maɓɓe toon ana fawi dow golle sukaɓe ley wattuɓe o wattuɓe goni e foftere faɓidireɗen faamu keɗɗen Oumar Waygalo e Ali Cisse.
Sa wiya ɓi adama a tan won leydi ndi iwata e muɗum ndi kanɗa dow rewde sariyaji muɗum noon kanko noddirte Bela Ba goto e ardiɗo suudu noddirte cour constitutionnel o hollitir wiide
warde so ƴeewa ɗon golleji ɗi min gatta ɗon beete hannde waran laatade sababu e joɗimaɓe anndude hono cour constitutionnel o golleji muɗum yarata ɗum waran laatade sababu e joɗimaɓe heɓude faamu sanne e ɗo ɗati ɗi démocraci le leydi amen ndi yarata ɗum waran laatade jannde nafooreɓe kamɓe hoore
ɓeɗo sukaɓe sara muɗen keddile torraji gaɗɗi ley leydi meɗen ndi leydi nder wonde huncanteɓe hoore ka ɗum yettayde fuu ɓe mbi fa hande ɓe kaja golleji ɗi jajine
andi sariyaji ɗi fuu ɗon ɓamete ga wakkati wonɗi ƴaɓɓintake tafum kena ƴewte hono ɗum wurdi min faami ɗo wiɗo cour constitutionnel o darde muɗum ana mawni sanne ele wutiji mi andi président en jeegom woni ƴaɓɓirɓe ɗon
micciteɗe wiɗe ɓeɗo sukaɓe mbara e sukaɓe uynayi sappo e temettato e panɗe joyom en jeegoyom noon fedde humaninde kabaru ngal ɗo limgal hollitiri wiide ɓe mbidu bawɗon ko ɓe ngala noɓe kaani faabirade ɓeɗo sukaɓe fuu
yilugol dabaji ley gendi bafula be e mayna ana laato sababuji e kasaraji cakkitiɗo wadde waɗi jamma altinaire fa weeta talatar ƴaɓɓine nde seedi ɓe koltiwide torra muɗum hewti hoore muɗum barmi fa naɓama suudu docteur hôpital régional kay sawrede woli tam wiyede fa wattu joni o kay o hewta e hakkillo jamare nde ana darte kanakoɓe o nokku darano yalla o tiɗal ana heɓene jogala e guɓal sababu bangu gongal tumbutu no dar moƴƴini projet keso noddiri tredinion o projet fanda muɗum yo daranade yalla sukaɓe ana laato leydiyankoɓe caggal koɓe projet fuɗɗi golle jeegon lewru juillet ƴaɓɓeno ndu ɓe gaɗi imadaraji beete keña dow jangingol kabaru waɗgol théâtre uji fanda muɗum yo waɗgol théâtre uji dow kabaru e gondal le jam e deƴƴere fa yettade leydiyankako. Hello, min noddirta dossier go nde yontere ana fawi dow almusaɗaji kurtunguji e ley Mali sini worɓe hakkillo muɓen ana ƴame kalisi sanne le wattu dewgal rewɓele ɓe kay jaɓa e ɗi haalaji e wi maɓɓe worɓe seeɗa tan ittata le dewgal heɗum woni e hakkillo huminiɓe finatawa e andimɓe neɗɗako dow kabaru almusaɗaji le dewgal ɗum min kalta haala muɗum le dossier de la semaine ko Aissata Diarra waɗni dow faccitago sitta sidiɓe Oumar Waygalo.
Ɓamde segu yaade bafla be e ñafuge e worɓe yogaɓe holliti toon wi musakaji dewle fuu worɓe guɓɓamata ɗum ɓene tewtira hono ɗo ƴeewirte
bafla be ɗo gorko kañum watta saɗɗaji le galle muɗum kañi le galle e siraɓe muɗum ɗo amen seguɗo gorko o kañum darantogal mu saɗɗaji ɗi fuu sa yi ñalawma hannde worɓe hewɓe donki wadde cuuɗi yo wayde kaalisi
noon roɓe yogaɓe jeeɓe neɗɗi haqqilleji hollitade no wi kamɓe kaaki e masriji ɗi debbo sot pandrima en nadde dewgal ɗuccoguma an heɓ ɓuuri musakal dewgal
seguya dina tigu yere ba fo
ɗo seguɗo yimɓene dinankoɓɓe jaati mbi fe hunde hewana e wattude dewgal feso milliard gattuɗa ley hen ɗo seguɗo mini rewɓele ɓe minen ɓuuri fu yaltinde kalisiji ɗo mahina ɗo rewɓele ɓe kañi en daronto golleji ɗi fuu saabi deccede dewgal ɗum heƴata wakkati ji atawa sara debbo o jaati sodata kaaki ko hanni naɓɓede fo
ndewi kanko moktar kone goto andon kabar fina tawa o holliti wi aran noon hono kadduleji fuddi e nanal muɗum fo histake noon le kabaruji dewgal o holliti fa hannden wi dewgal aran musakaji mum hewano foti ñalan hannden ko tewtewle mum tan yo kortal ta heɓe dewgal haɓɓe
aran ndeni ko yoɓete heewa yo buttemedere tan noon banggal dinankoɓe kañi e bamaraɓe fuu noon ɗum wurno naɓa du cakuru gawri le galle e siraɓe maɗa dewgal jafinangal fuu kañum ɓuuri barke sa wi gorko waɗa ko wawa wakkati yahan ɓamaye ñamale watta hoore muɗum e tiɗal caggal muɗum yaage sakititto
ko saabi so sukaɓe jogatɗo ko heewi jaɓata wadde dewla hannden ɗum ana fawi ɗum ƴentugol musakaji dewleji watteɗi ɗum ko holliti kanko andon kabaru neɗɗa ko foje tanjugura on tewata fa hannen yo allah musakaji dewle ana ɓuyte
de plus en plus de nouvelles
ko sakki arti ko fuugal mo saqqaji dewle ɗe ana jaha tan ana tiiɗa. Ɗum waɗi so sukaaɓe jokkolɓe hewɓe mbawa wadde cuuɗi ñalawma hannden o. Wakkati tu soɓe gaɗi cuuɗɗi a tawan ɓe gatti hen dépense ji kewɗi fa wala fo koɓe keddirto so ɓami fa kurtungu yalti. Iɗum wadda iblisaji hakkunde sukaaɓe
ɓamidirɓe.
Yogaɓe holliti fa hannden wi feele fina tawa meɗen fatata ñalman hannden musakaji dewgal wala hunde ko famɗi. Ɓe holliti fa hannden neɗɗo wawa nadde e dewgal feewi soni walan itta musakaji fa heewa.
Afro basket rewɓe ko wonde wadde Rwanda le o wakkati Mali yata e final. Rewɓe Mali ɓe jaltinama kañen le demi final dawaɗi ladde Senegal tappiɓe heɓi baddi capanɗe jeɗɗi e joyi kamɓe capanɗe jeego e joyi. E senegalese ɓe nenno jumbiteke ko Mali fino ɗum ɓen ko waɗno le balɗe tati yaɓɓide ɗe. Sakiraɓe ɗo kadude kabaruji ɗi beta ko ka holtindon wiide ɗi kabaruji fo ɗo mbawa heɓude dow application studio tamani mo mbawɗon heɓude dow play store. Kedda heɗaɗ ɗo e seeɗa yewtere sukaɓe nde wara jokkininde. Wassalam.
Ɗin yoɓataki goɗan ɗo sukaɓe jangoɓe mali.
Miccite kañum ƴeewi andal mum dow limore e jande fransinkore fa ɗum waɗa. Gaɗe fijo école à la radio dow wi'a mum.
Ana yaafi nodde mere dow capantati e jeɗɗi tati ɗiɗi gootel ndenka alo yimɓe wiya mo tindina o.
Suka fo ana wawi wadde ngo fijo dow yamirore ba maɓɓe na ina maɓɓe ana mbawi nawtorade téléphone maɓɓe.
Fijo école à la radio yo gole studio tamani
kañum e ministére humanine jande wiya mo e UNICEF.
Yewtere sukaɓe nde beta ko ana fawi dow vacance scolaire yoɗon wattu foftere yewtereji fa yettade fijirdeji sukaɓe l'école ɓe. Ka noon hewɓe maɓɓe ana gonde wadde jandeji le o wakkati fa yettade wadde golleji cuuɗi. No kamɓe andinɓe kabaru jande ɓe cultivide sukaɓe noon saraɓe ana kani haybude sukaɓe muɓɓen le o wakkati foftere nde yewtere sukaɓe fotmata kujo waɗni hen dow faccitago. Oumar Waygalo Ali Cissé.
Vacancier woodi e leydi meɗen ndi le on ɗo wattu fo suka wonɓe ɗo bomo ko ɗo kañe le kedde leydi ndi aɗa gondi e gollude golleji ɗin jiiɗi.
Somere Alechima.
Mbiɗa yiiɗi yaade to mamma am debbo Bako Jikoroni. Min fijida e makko omo hokka kam kadoji kewɗi. Min mbiɗa yiiɗi yaade to mamma am quartier Mali omo hokka kam kaddule. Miɗa fijida e makko ɗum. Miɗa walla mo hawrintinde kaaki makko. Wakkati foftere miɗa lawƴa kaaki. Miɗa mballa inniraɓe amen cuuɗi. Mbawɗo ɗu fuu ana yaha gese.
Saraɓe sukaɓe ɗe kewɗi jaltinta yalla sukaɓe ana keeɓa golleji. So woɓɓe naɓamɓe ɓe janggay woɓɓe du naɓamɓe ɓe ekkitoyo golle.
Fati ɓe keddiro ni tan min kam windayam ɓe nokku to alqur'ana janginte yalla ɓe keeɓa janggude diina maɓɓe ɓe paama. Won jahoɓe ɗo cuuɗi atelier ji fa ekkitoyo ñuuli. Arande ni mine neldanno sukaɓe am ɓe yaade ɗi brusuji ɗi fa ɓe jangga e to fina tawaji maɓɓe. Ngal ñalawma hannde o ko wattele brusu ɗo ko fuu ana waɗe ɗi ngalluje mawɗe. Ɗum saabi so mbiɗe niltiraɓe yaade ɗi cuuɗi to alqur'ana o janginte. Ana hani ko saraɓe hayba sukaɓe mumen. Miɗa ekkintina sukaɓe am
gabugudalabarawdeɗa.
Wonno kule goɗɗe kasen duɗo sukaɓe mbawi yaade so gaɗa e fijoji muɗum en nokku moɓɓe noddirte atelier de Matti. Kanko noddirte Alimatu Togo laamiɗo oɗo nokku o holliti wiide kuɗɗe kewɗe ɗo sukaɓe mbawi yewtude woni e oɗo nokku.
Miɗa landinana sukaɓe amen yambereji bilki sembe calli fina tawa fa yetto kulantereji guɗɗi kewɗi. Miɗa naɓaɓe nokkule to touriste en yahata so ƴeewa e kulleji kayniɗi. Ɓamoɓe duuɓi ɗiɗi yaade sappo e joyi cantine o woodani ñalawma kiɓɓo ujunere sefa so feccere ñalawma temeɗe jeegom lewru unaye sappo e nayyi. Ɗum ana waɗe tam yalla sukaɓe ana heeɓa ko yewtinta ɗum en.
Micciteɗen wiide arande nde so ɓami fa vacance yettiki ko heewi sukaɓe fuu sara e muɗen naɓan ɗum en lekkiri duuji to iwatoto. Yalla ɓeɗo sukaɓe ana paamaye toon fina tawa muɗen woɓɓe du mbawa toon ɗelɗe ɗe sara e muɗen kalanno. Wattu juno wona noon ɗum wori. Noon kanko docteur Ali Tunkara andanɗo kabaru neɗɗa ko hollitiri wiide.
Wakkatiji ɗi ana wondi waytade. Ɗum saabi so saraɓe ko heewi mumen fuu gottiniltirde sukaɓe ɓe mum yaade ɗo gurusuji ɗi. Sabi jande ko ɓe kani janguinede le ɗiɗo nokkulle heedinama banggue.
Kanko andaɗo kabaru jande noddirteɗo Seydou Loi o wi oɗo wattu wala ko sukaɓe dokkirte so wona fa pija keeɓa cuulta du ka saraɓe ana kani wattude hakkille.
Sara be an hani ko haybe sukabe mu'en men joppabe be chulta wakati vacances be pijadu na fati be acca fa fijongo yegintina be jande ko be jangi il hitande e be mbawi ekitade du golle wo tusko bangi dum fu wana hasindine landina goltam sukabe ana wayi wadde golleji di yottinta torda fi ngurda mu'en yottinta du torda jande mu'en
si jottama ni mittintina on wiide tan ko buri hoje fu vacances pour ta yibitati